exclusive from Malawi.com. Another.
And Dallas Yene, standing shoulder to shoulder with Dan Lu, Wachia Wangalusa.
Atinena city kalana, cholinga chao tisiyambana, tisiyane apeze danga, pachokanza kuhupali malo, atichikondi chatu sichingali mbe, nipo sichamu yaya, puno salota enu wakefe mpaka kumanda, tunena zinenani, oseka zisekani, onyoza zinyozani, huku ya zikwiani, Nipo sitika ikanga tipali ena muna chedwa yeah.
Iwe ndine mpaka kale Iwe ndine mpaka kale
Malibireka kusama
Iwe ndine mpaka kale
Kwenyola kusana
Iwe ndine mpaka kale
Katilembe na malire sangate 2 months Can I go ya Peter 5 years? Can I go 10 years? Kala limozi zaga zonsezi Makala kukamba zambiri mbiri Makala mukuponya maspane na love life But here we are Yendine Kasiyanige Chome yambu yu atalisa No man can put a sender Yendine Kasiyanige Chome yambu yu atalisa No man can put a sender
Iwe ndine mpaka kale Iwe ndine mpaka kale
Malibireka kusama
Iwe ndine mpaka kale
Kumenyola kusana
Iwe ndine mpaka kale
Osiana bana chigusa Polekana bana pitirira Ifete viri moti parire Choma munga chiti Muzinga yangana Zinga sirira Kodile ganisa banane
So we just want nobody
Iwe ndine Mpaka kale Iwe ndine Mpaka kale
Malibireka kusama
Iwe ndine Mpaka kale
Kumenyola kusana
Iwe ndine Mpaka kale Iwe ndine
Choose.com, another one.
Waimanya, waimanya.